ngā take o te tai tokeru.
He ngā mana e ngā reo huri noa tēnā koutou katoa, nau mai whakapere mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te wā. Atu te whare pāho o te hiku o te ika, ko ngā take o te tai tukerau e haere ake nei. He mea tautoko e nei kōrero e wātia me te māngai pāho. Angarangi hakata e tatū mai nei katū te wānanga tuatahi o te kapa haka o te kotahitanga ki roto mai o Peria. He ai ki ngā kōrero a te ikanui kingi waiaua e whakaora ana i tēnei kapa haka kia haka kotahi ake i ngā uri o Ngāti Kahu. He ai ki ona kōrero hoki ko Ngāti Kahu te iwi mutunga o Muri Whenua kua whakarewa ake tētahi kapa haka ki Wainganui i a rātau anō. Ko te kaupapa matua, ko te hiku maiangi, ka whānake ai a te marama o whiringa ārangi, ka mutu a te mutu ngā tau nei ka tū ngā kapahaka e rima o Muri Whenua ki runga i te papatū waiwai o te hiku maiangi. Hanei ngā kōrero a te ikanui ki ngi wai aua.
Tuakanei teina mai, e karangana, haere mai. Ko te tino hiahia o mātou ki a hanga waiata e waka nui ana i ngā marae, uturu i a Ngāti Kahu nui tonu. Kia mau, kia tātou, etahi waiata. A muri ake tēnei huihuinga neina, ko te hiahia nui, kia mau, kia tātou katoa, etahi waiata, e otia i te waiata, te haka rānei, ki ngā marae, huri i a Ngāti Kahu. E pērā ana ngā iwi katoa. Taku whakapai ko mātou te iwi toinga, mutunga te pērā.
I ngā tau kua pāhe mō i hakapau kaha ai ngā hapū o te patu kōraha, te whānau moana me te rorohuri, kia haka heke i te terenga waka i te huarahi matua tekau, atu ia ahuanui mō ngā take haumaru. I pōā ritarita ai e te waka kotahi no muri atu i tētahi tukenga taiohi, marunga i tēnei huarahi i Karepōnia. Nā kona i hakahau he terenga hou ki te takiwā nei. He oi kwa tāpirihia anō e te waka kotahi i etahi panonitanga ki ngā marae kia haumaru ake i te wā o te huimate. He pānga hoki tēnei ki ngā rātonga prehimana ko pōhiritia i enei panonitanga kia atawhaihia i a rātau mahi ki te whakaheke iho i te rahinga o ngā tukinga me ngā aituatanga marunga i ngā huarahi o te hiku o te ika whānui nei. E ai kia tāri ana Dan Williams o te ope pirihimana o Kaitaia, kua roa nei rātau e whai rautaki ki te tautoko i te hāpuri, he oi he uaua nā te ngoikore me te pōtatu o etahi e whakamōrearea ana i te huarahi mā te katoa. Ka haka hike iho te terenga waka i te marae o Mahimaru me te marae o Karepōnia ki te 60 kiromita mai te 31 o te aho turuturu. Mo e tahi atu whakaritenga mo tēnei kaupapa, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku i ra NZ. Kātia ke rā e hoa mā koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei akuringa. Mo te whānuitanga o ngā kōrero kwa whāri ki hia i tēnei ata, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o teika ki te hiku ira NZ. Kia whakairia kia hau i taku raurau kōrero i kwanei ko Daphne Popata a hau, hei kona mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai.